togenda wala okunonya bakafiri nebo togenda wala nyo okunonya bakafiri oja kubasanga banji kumpi kumulirwano oba toli mwogezi nyo okwekana Paulo yogera ku Yesu choka yayafa kulabona
Records.